ni shudi baba. Yeah, yeah, ukuwa close than a pro. That's my savior. Ananipenda, I know. That's my savior. Atawarushe bomba kona mi kwa storm. That's my savior. Since I was born, amenitolea form. That's my savior. Nimeona, aki come through. Time and time again. Nimeona, yeah, nim true. Time and time again. Nimeona, mazuri aki do. Time and time again. Nimeona, aki niweka juu. Time and time again. God is for me, yeah, he's for me. Yote nitaweza. He's for me, yes, he's for me. Nani ataniweza? Kona, kona, nikona Yesu kwa kona yangu. Kona, kona, nikona Yesu kwa kona yangu. Me, I know, me, I know. Nikona Yesu kwa kona yangu. Me, I know, me, I know. Nikona Yesu kwa kona yangu. Nikimuita anajibu, yeah, yeah, hi anajibu. Nikiugua ananitibu, yeah, yeah, ananitibu. Mimi ni matawi ya mzabibu, yeah, yeah, mzabibu, yeah. Nikiwa naye kila kitu, yeah, yeah, ni kila kitu, yeah. Furaha iliyoje kujua Mwokozi yuko pande yangu.